Ngitsakekho ofana nawe elikayise nelendodana ngitsakekho ofana nawe elikamoya elokuphila kwami ngitsakekho ofana nawe noma kulokuni Tembeni Noma when you get love Hlala Tembeni Hlala Hlala Tembeni Hlala Hlala Tembeni Oh see I won't Oh, see, I'm on my